Yes, you are. Thank you, Father, for your love. Oh, Jesus. But it is the grace that has made me who I am today. You have deposited your riches in my hands, oh Lord. And against me, my enemies can never succeed. The legacy you bequeath for the saints, oh Lord, is like the tree of life in the middle of the garden. Nilipozaliwa sikujua kesho yangu itakuwaje. Kupata chakula, karo ya shule, mavazi ilikuwa ni shida. Kama Jeremia ukamwambia, nilikujua kabla hujazaliwa, nikajua kesho yangu imikononi mwako Bwana. Nimetulia amani, furaha nimepata ndani mwako Bwana wangu. Thank you for your favor upon my life.
Thank you, thank you.
Asante Bwana.
Thank you, thank you.
Bwana wangu,
Yesu,
Yesu,
it's not by my soul.